酷不儿。
You are now in the zone.
Kupenda tena stamani, mana hakuna lolote. Moyo kiganjani, Mola wangu niokoe. Maumivu ndani kwa ndani, nila upenda yoyote. Maindi wamekula nyani, yani hakuna jipya. Wote nilo wapenda waliniumiza. Tatu kwa tisa mbele kiza waliniliza. Opale nilipu opaga moyo wakaniumiza. Hawakujali thamani yangu wakakimbia. Masikini moyo wangu bado alalama. Nimebaki peke yangu, jazi limezama. Bani mboni zangu siji kutazama. Kukula kidonda changu bado ninawacha kwa ndani.
Tajiwa, tajiwa mimi. Tajiwa, tajiwa, tajiwa mimi. Tajiwa, tajiwa, tajiwa mimi. Tajiwa, tajiwa, tajiwa mimi.
Nishachoma sana ubani, nikafukisha sana. Majibu bado sioni, anachanganya. Nimefunzwa mengi unyagoni, leo navafanya. Penzi langu tepe jamani, wamechana. Angalau ningejua mapema nisingeingia, yani majabu. Nilizama mazima nikadidimia. Napata tabu, kisu umechoma moyo ukatitima. Kisa madau